Hey, Colo Music. Ebu weta, pangeka tu pamoja na kupima. Ambia DJ, niko cool, ngoma tina niko down. Nataka kushikisha na matela. Tika chini weka mkono juu, kabendera ya nigonga. Utasema mini moi, rungu kubwa uta confused. Na matoi nimekonda. Usiseme mikingora, benya nina hora kama tatu za dando.
Remember it's a rent to rhymes from the fire. So I take it all the lottery, city town whenever I flow. They know the lottery, cause I'm my last and my only fight about this life. For time I ride, I wanna ride my music ready for the style. So all nigga, I'm to the ogre, but I'll fight. I'm to the ogre side, Mr. Clever, but I'm trying to make my future bright. No flat media, but on our bottom, my heart was my deal. You see the lodge and the mic, but you egg to the ankles, me a pregnant so kind. I see you go for me, a leon in a ride, my back tomorrow, in a dying, and I'm just body cool, clown, heaven is touching light.
Nimefika kwa Lamborghini ya Marasta. Kina Tito Johnny basi ndo magaza. Udonzi ameshika ex wangu. Wana plan to spoil moyo wangu. Na mimi najua no painting. You know I am a king. I got a main team. Lete ulenge usubasi ni mkembe. Suna jua nimekama na kirende. Sozi tumia dradi na matembe. Shika na sita ganji ni wajenge. Cheki nimeshika zima balbu kwenye giza meupenda. Nikimbichwa, kiko kwa kichwa. Kimewashika kama movie za Ayela. Kima sanze basi niko jela. Changa kikanda basi wecha analeta. Luga ni moja hapa hivi unateta. Basi kuweza we dance na mastingo. Shika kiglasi basi woi na maringo. Lete kelele ukutane na mangoto. Manga kichupa hiso majambo show. Nina kimaso.
Nashukuru kwebu kwenye game hii. Kisponya uwezi kama wannabe. Nito wana with a toy that I'm Obama. Kindi game like Osama. Kwa mshini wana zama. Mindo designer. Mindo French Montana. Klabo madere hana. Hapo mtana. Kwenye bitch ya Mombasa. Mime na bomba mbasa. Na mnya nyasa. Vines kasa mikasa. Kwenye nari inalala. Kwa Rihanna. Tim tana. Clash yangu na Rihanna. Niye kitana. So ni shampanda. Trap rung your lit. Trap rung your fit. Trap rung your lit. Trap rung your fit. Trap. Yo fuck of being goma. Ndiyo hood. Rap ndiyo food. Hip hop ndiyo mood. Boom bap ndiyo good. Hey what's up dude. Una ito nan. Kwa dan risk a last phase.
Ongeza chupa moja na kupima. Ambia DJ niko kungo matina niko dam. Nataka kushikisha na matela. Diza chini weka mkono juu. Kabendera ya nigonga. Utasema mini moi. Binye nina hora kama